Dumelang barati wa mreneng ka lebitso la mrena Jesu Kriste. Ke di 7 tsa June ka jeno 2020. Still under lockdown level 3 e dumelang 50. Le moletsatsing la ka jeno o ntse a le modimo. O ntse a le Jehova modimo wa Israele. Mona go nge thata e mo batho ba nan le letshogo. Mo batho ba nang le tshabo modimo o beile molaetsa ke yo mo pelong yaka wa tumelo wa gore se ke ra nna le tshabo mara re dumele modimo ke batla nna le wena morati wa moreneng re dumele modimo because ke ene fela ya ka kgonang tsotlhe tse di dirafalang ka fa tlase ga letsatsi go bola mantso a ka gore sengwe le sengwe se se dirafalang ka fa tlase ga letsatsi se dirafala ka nako e e tlhophilweng ke modimo go bola mantso a ka a reng Jesu Kriste o rile ke tla aga kereke yaka ene le mejako ya dilo ga di hele ga ene e emelelana kgatlhanong le kereke yaka a nna le wena re dumele modimo motho mo mpotsapotso a re moruti tamage mo nakong e e tshwanang le e thata e what is faith ke be ke re mo go ene mo go nna faith is leaving Egypt and taking the direction of the Red Sea, being led by the pillar of the fire and the pillar of the cloud. Why modimo a go lead through a Red Sea? Modimo go ntsha mo Egypt, a itse gore army ya Egypt is strong. A itse gore you were in slave in Egypt. A itse gore Pharaoh is a controlling freak. Mara modimo a ba gora are it is now time to get out. Der ge modimo a go ntsha gona le gore modimo a go fe a shortcut e tsamayang ka Philistia e tsamayang ka Philistia gore o ye the promised land modimo aba go tlisetsa the pillar of the fire and the pillar of the cloud a tsa ya leto la gago a le tsamaisa through the Red Sea why modimo a go tsamaisa through the Red Sea because modimo o batla gore o moitse o ske wa molebala from generation to generation how o tsena mo Red Sea o nagana gore o stakile ga o tsena mo Red Sea o lebelela ko morago o bona faro o motshabang o bona faro o atlisang letshogo le le reng mo go wena o reng Moshe ore o ne o re ntshetsang kwa Egepeto re ka ne re dutse bo betere ra swela kwa Egepeto go na le gore re tlo swela fa mo re leng mo teng ga o simolola o nna le letshogo modimo ke ka nako yo a go tlisetsang a solution modimo o bula lewatle le le hibidu ga bula lewatle le le hibidu modimo o etsa gore o bone le dira tsa gago mara dira tsa gago o wa di bona gape di batla gore le tsona di tsene ka mogare ga lewatle le le hibidu modimo o bulela your enemies lewatle le le hibidu gore ba tsene ba go atamele gore o ske wa lebala letshogo le tsenelele mo go wena mara o ske wa lebala gore ke modimo o batla gore o mone gore ke modimo ya tla destroying the enemies a gopola lentswe la modimo le re modimo o tlile go destroy your enemies therefore modimo o batla go go bontsha gore ke modimo your enemies he will destroy. Ara halitsena in that land, do not obey their gods, do not do their religious practices, because ke modimo na direlang na ke le nose. Ha fetsa go go bulela le watle a destroy your enemies. Ha uri wa tsamaya modimo o go fa the wilderness. Now in the wilderness there are so many things that are happening. Gaona diaparo dia onala. In the wilderness go tsididi, kamariga go tsididi temperatures a tendi tsididi. Modimo wa go leadang ka the pillar of fire o go direla mofuthu wa tsela kana go e leng tsididi. Motsegare dia to the extreme go afisa, ga o khone go tsamaya because go tsang go afisa, mara o go fa the pillar of the cloud gore a go khele bomunate ba go nna mo botsiditsaneng ba gore leeto lona le etsang le tswella pele le ya tsamaya ke modimo modimo le mo sekakeng e bo moraro modimo ke tshwere ke tlala ga ke itse gore nka etsang ke tshwere ke tlala a ba re ke tla go fa mmana kana o mokae o mo sekakeng ba gaetse re mo sekakeng mara modimo ga a fetoga a re modumele mo sekakeng a re modumele gore ke modimo ya re fa mmana mo sekakeng a re modumele gore ke modimo ya kgonisang diaparo tsa rona go lasta for 40 years ke modimo ya kgonisang dirampašane tsa rona ditlhako tsa rona go lasta for 40 years in the wilderness a re modumele gore ke modimo ya re direlang mofuthu wa bomonate ba temperature a re modumele gore ke modimo re tlatsa ga o re ke feditse ke feleletsa sekaka ke a tsamaya o kopana le ba Amaleke now the Amalekites ba itsege ka gore ke digang ka montweng ba itsege ka gore bona ga ba fengwe ba itsege ka gore bona ba itse ntwa o itse Amaleke ba re ba kry-a letlapa ge ba le montweng le letlapa mo go senang letlapa bona ba kgone go kry-a letlapa gore ba konope letlapa because they are the Amalekites wa ba bona ke ba le ko Middle East go a etsagala gore ba kgona go konopa ba kgona go kry-a thaere ba fise thaere le mo go senang thaere the way ba tumileng ka batho ba ntwa ka teng mara Modimo a ba go lemosa gore le ga o ka kopana le Amaleke ga o ka kopana le Edomo the Edomites mo tseleng wa kopana le bona Modimo wa go lemosa gore ntwa ga se ya gago ntwa ke yaka Modimo a re tsaya Joshua le Hure o namele thaba le bona ga o fitlha ko godimo ba phagamise matsogo ga ba matsogo a Mose a phagame Modimo a re o go gopotsa gore ntwa ga se ya gago ntwa ke ya gage even during this coronavirus a re dumelele Modimo go lwana ntwa a re dumelele Modimo gore re seke ra loser focus gore Modimo o re lwanela ntwa a botlhoko bo bo re leng mo bona bo seke ba re lebatsa the presence of the angels of God mo maphelong a rona re na le the angels of God Modimo o re file mangeloi each and every Christian o na le lengeloi la Modimo gore etelela pele go lwana dintwa tsa rona during this coronavirus a re dumelele Modimo go lwana ntwa a re tshepe Modimo re eme ka maoto ga gona motho o mongwe mo lefatsheng wa leng teng go bolelela lefatshe ka Jehova Modimo wa Abrahama Modimo wa Isaka Modimo wa Jakobo ntle le wena ke wena ya you are the salt of the world ke wena ya tshwanetseng a eme a gopotse lefatshe le babusi tota re ba bolelele gore re na dumela Modimo ke ena a dirile le godimo le lefatshe le lewatle le tsotlhetse di mo go lona hei bakreste a re emeng re emele nnete re dumele modimo gore is the destroyer he will destroy the coronavirus gore e seke ya re sitisa go phela is just a pandemic e diragetse e dirile se tsenene e e kgonneng go e dira mara ka ko godimo ga yona ke Jehova Modimo wa Israele ha re mo trust the promised land is us a re trust-e Modimo ka dinako tse tsotlhelele because the promised land is us faith is when God turns what you have into what he has o botsa Moshe o ra Moshe a re Moshe o tshwere eng o tshotse eng mo letsogo la Moshe a re ke tshotse thobane ye ga o e lebelela e ya nyatsega faro o a itse gore thobane ga e kgone go lwana ntwa to that extreme mara Moshe so sa pele sa tseneng ka sona in the presence ya faro o ne a tshotse thobane Modimo o kgona go fetola thobane gore e nne sediriswa sa gage se a se batang Modimo o a itse gore thobane ye e ya go nna sediri ga ke itse gore o tshwereng ngwaneso mo reneng ka jeno mara seo se tshwereng ka letsogo Modimo o batla go se dirisa se se leng teng mo bophelong ba gago Modimo o batla go se dirisa economy ya South Africa economy ya South Africa e a drop it is now more than 30% of the young people ba ba leng teng in South Africa ba ba senang mereko ba ba sa berekeng mara mo go yona Modimo ga a na re tlogela rewa Modimo a re I will bring prosperity back to your land Modimo a re I will make your land prosperous again Modimo a re I will restore everything that the enemy has stolen from you modimo a re ke tla etsa shosho gore the prosperity of the land you must enjoy, because go bola lefatshe le le editse ke modimo gore re tswelle pele re le enjoy. Mo economy e one day, mo economy e drop one day, are adopted the new norm e tla tla morago ga coronavirus. Re tse the new norm, re sikare re modimo re tshotse the new norm. Let us be creative, because re a itse gore modimo o rile lentsweng la gage. Tiro nngwe le nngwe e letsogo la gago le simololang ke tlile go e tshe go fatshe. Tiro nngwe le nngwe e letsogo la gago le simololang ke tlile go e tshe go fatshe. O tshwereng se modimo a ka se fetolang, modimo a se fetolela gore se go tswele molemo, gore o tshepe modimo, gore o gate ka popota o tshepa Jehova modimo wa Israele. Bibele e re it is impossible to please God without faith. Ke go balla Hebrews chapter 11 from verse 1 go fitla mo verse 6. It is to have faith is to be sure of the things we hope for, to be certain of the things we cannot see. Wow! It was by their faith that people of ancient times won God's approval. It is by faith that we understand that the universe was created by God's word. Squalibala, le fatsene, irile ke modimo. Squalibala, and modimo is still in control. Coronavirus is not in control. And ke kopa ba kreste, let us not allow coronavirus to be in control. Are batle modimo mo ndiri wa le godimo le lefatshe, who is in control. It's all happening so that we can be seen, so that what can be seen was made out of what cannot be seen. It was faith that made Abel's offer to God a better sacrifice than Cain's. Through his faith, he won God's approval as a righteous man. Verse 5. It was faith that kept Enoch from dying. Instead, he was taken up to God, and nobody could find him because God has taken him up. The scripture says that before Enoch was taken up, he had pleased God. Mamela verse 6. No one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith, and must have faith that God exists and rewards those who diligently seek him. God rewards those who diligently seek him. Ke batla go nna karolo ya ba batla modimo ka nnete. Gore modimo a mputse, ke batla go nna le tumelo mo tumelong e modimo nkgodisetse tumelo yaka. Modimo, make my faith great mo go yona gore ke kgone modimo waka le tse o ka reng ga di kgonege ka Jesu Kriste. Ke gopola mantso a reng, what is impossible with man shall be possible with God. Ke gopola scriptures that says, have faith in God. Nna le tumelo mo modimong, modimo a tswelele pele go go tshe go fatshe. Nna le tumelo, a nna le wena moratiwa moreneng, re dumele modimo wa Abrahama, modimo wa Isaka, modimo wa Jakobo, a re rapele. Modimo wa rona ya phelang, ntate wa morena wa ka Jesu Kriste, le letsatsi la kajeno ntse o le modimo. Modimo a ka godisa ditumelo tsa rona gore le mo nakong e e tshwanang le ye modimo re go tshepe, re go dumele, re go itse gore ke wena modimo modiri wa legodimo le lefatshe. Se go fatsa e mong le e mong modimo ya utlweletseng lentswele, o mmulele lebati modimo, o tlhogonolofatse pelo ya gage, o tlhogonolofatse maikutlo a gage, o mo sireletse mo mmeleng lebitsong le phelang la morena wa ka Jesu Kriste. Amen and amen.